Arasite, masusa masuta zikimisi. Arasi wavu tazikimisi. Arasi linyanya tazikimisi. Kenya tiding when my life is a bummer. Every time uniri, masti ya tazikimisi. Ooh Lord, imuni tazikimisi. Kimasutani, it's you. It's who I belong to. Janye malaka yana nyitamo. Baby, tazi jazi ma merida. Janye malaka reka shote katira. Me and your perfect masti ma merida. Ay, tase loko katira. Every time uniri, masti ya tazi kimisi. Ooh Lord, imuni tazi kimisi. Kimasutani, it's you. Arasite, masusa masuta zikimisi. Arasi wavu tazikimisi. Arasi linyanya tazikimisi. Kenya tiding when my life is a bummer. Oh Lord, imuni tazikimisi. Kimasutani, it's you. If you got a real queen, pretty like a real queen, ara. Real queen, pretty like a real queen, ara. Oh Lord, imuni tazikimisi. Kimasutani, it's you.